Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kwamanje ke singena ku lemfundiso ya ntambama njoba ke silvala uhlelo kule last hour kanye nomfundisi uMavuso sisaqhubeka sixoxa indaba ye tithe and offering kodwa manje sigxile kakhulu ku offering njoba ayichaza last week umfundisi indaba yokuthi asekho esikhathini ese tithe sikule sikhathi se offering ngoba in the New Testament akunala iswi lisiphoqa khona ukuthi asikhipheni okweshume kodwa siyakhipha bazalwane kodwa sikhipha ngendlela wena ongakwazi ukuthi ke ukhiphe ngayo siyathanda ukuthi sizwe uvo lwakho lapha ekhaya ukhona ubaba oye wakhuluma last week wathi mina mfundisi angizwa kahle indaba yakho and then umfundisi wathini wathi ngicela usiphe scripture ngoba kuhle ukuthi uma uphikisa noma ulibeka udaba akube ne scripture okuthi sizo hambisana nalokho okushoyo mfundisi ngiphinde ngikubingelele na kule ntambama ngiyabonga today u live la e studio
yes isimahle yey ngifostile ukuthi ngibe live studio ngeke izinto ezivimbayo kodwa nje ngithe no angibe khona nami ngiyajabula uma ngikhona ngikubuka kanjoba sibukana sesibahle ngingabe lo ngibeka ifoni nje ngikubuke ngalendlela
yebo
Yes, sesibahle.
Ehhe, ungabaphingelele emakhaya?
Anginibingelele balalele ekhaya. Nguye lo umfundisi Mavuso ngikhona lapha eRadio Pulpit. Ukuletha futhi ezinye izindaba ekufanele ukuthi sizazi.
Yebo.
Singabalalele emakhaya. Ngoba ziningi izinto ezizosilahla zenza ukuthi uNkulunkulu angasamukeli sicabanga ukuthi uyasimukela ngoba kushodulwazi. So ngiyanibingelela egameni leNkosi siphinde siqhubeke silalelane futhi namhlanje. Ngiyabonga.
Amen. Mhlambe siqale ngalama yakhumbula zikhona esikushile esiyasakushiya last week.
Yes.
Yeah, esinga kungeni ingoma la? Iphi yaphile ingoma? Hayibo.
Izwa mina ngithanda ukuhlabelela.
Yeah, ngisafuna nanalama question ngoba ngiye nga screenshot amfundisi ukuthi ke singakhohlwa and then siqale ke siphendule la.
Eh,
where are the we.
Maye.
Yeah, phephi lenda.
There is no shame in feeling overwhelmed, anxious or emotionally vulnerable. As a young person, you are going to encounter situations that will make you feel unsafe, maybe alone or even mentally unwell. I Am Youth and the Child Protection Hotline have joined hands to provide free counseling for young people that is easily accessible. Simply send a text or SMS or call the number 076-037-6345 to talk to someone today.
Imagine a place where young people can get answers to difficult questions, seek advice on issues that they struggle with, listen to uplifting music, and find relevant and godly content that can help them shape their identity. All this while also having fun in a safe space and environment. Well, the new I Am Youth website is just the place where you can find this and so much more. Go to iamyouth.co.za for an experience that will stay with you for life. I Am Youth. Life explained.
At Radio Pulpit, we are dedicated to delivering content that inspires and uplifts, guided by faith and truth. Our commitment is to provide quality programming for our community. We are here to serve with content that speaks to the heart, sharing messages of hope and love every day. If you believe we haven't followed the broadcasting code, you can contact the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Visit www.bccsa.co.za or call 011-326-3130 for more information. Thank you for listening to Radio Pulpit, your trusted voice in faith and community.
Oh, ngempela alibuyi lilembatha izwi lakho Jehova. Uthi uKhalimambo ngiyakubingelela Nciku. Ay, yes we favorite kaKhalimambo mfundisi.
Thina noKhalimambo siyazwana. Ngifuna ukumthola la e-studio next time. Ezela.
Uyezwa Khalimambo bayakufuna lana. Okay, besino anonymous ne. Uthi yena umbuzo wakhe ukuthi ama pensioners ayakhokha yini okweshumi and then beka oh liyakhumbula ngibuza ngithi lo 2023-20 uyini okay uya wachaza ukuthi imali abayiholelwayo u 2320
no okay
but if beka lalela ngiyacabanga ukuthi akayitholile impendulo but ngisingamphendula
yes
yeah
no sikhulumile kabanzi ngaleyo yokuthi nje okweshuma kusakhishwa vele yile nto vele besikhuluma nayo ngicabanga ukuthi kuze kwaba yi 3 weeks sikhuluma lento enjalo yokuthi okweshuma nje kusakhishwa savunda ke i scripture ke ezichaza lokho esingasibambelela uma sibile mva kodwa ke mayithanda abofunda nje incwadi ka Deuteronomy chapter 12 aqala ukufunda no akaqala ku 14 verse 22 ehle nayo lapha azafike ekupheleni kwesahluko leso uzothola ukwakhishwa kanjani ngabuya ngathi mina akusakhishwa ngoba kwakusemthethweni ngathi aka futhi sengisho namanje afunde incwadi ama Hebrew chapter 7 aqala ku 5 agcine ku 18 uzoza ukuthi lento yachithwa ngenxa yobuthatha kana ongasiziwayo so nje akekho ikhipha ipensiona ngosebenzayo akakukhipho kweshumi yisono ukhipho kweshumi ngoba uphambana noJesu
omunye umbuzo labo ukuthi uthi sanibanani sisibahle nomfundisi uthi yena bekacabanga ukuthi okweshume kuvulela impumelelo yakho I think ingale ndlela mhlambe kupreachwa ngayo emabandleni
yes Yes.
Ebandleni lakhe ukuthi umukhipha koshumi
yebo
uvulela ama blessings wakho
yep.
uvulela impumelelo yakho so ithini le ndaba
yeah lento le yokujwayela zine ngizinto ezisiza abantu sesibahle hayi ngoba uNkulunkulu eyifuna zimthokozisa bona ziyabasiza babone ngazuthi kuhle kanti seku wrong ngoba uNkulunkulu wayiqeda lento ayisafuneki so manje ukuthi kuyamsiza yena asithathi lokho sikuthi uNkulunkulu kuyamthokozisa kusiza yena kodwa usizakala ngento e wrong njoba nabanye bayeba vele asizwe nje ukuthi mina ngitshontshile ngitshontshela umakhelwana uyadla namhlusizakela so ke lo usiza fanele usizwe ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi usizakale ngayo la ishilo yena hayi lo sizakala ngayo wena ngoba uthanda yona ayihambi kanjalo ngoba indlela ayihambi lapho sithanda khona kodwa ihamba lapho uNkulunkulu ethanda khona
Yeah ngiyacabanga ukuthi iyona lembuzo ebeyikhona ngazi ukuthi mhlambe kunomunye ngokhohliwe mfundisi
Yeah ngicabanga ukuthi nami ngokukhumbula kwami ngikhumbula yona le 2 Kodwa nje sesingaqinisekisa nje ke ukuthi nakwabanye abangazi ngoba mhlawumbe khona abaqala ukulalela sisemnikelweni namhla sesakhuluma ngeshumi saqeda kodwa nje yazini lokuthi asikakuvali ukuthi makukhona ofuna ukubuza ngeshumi kusavulekile ngoba into ekhona leyo vele abanye babengalalele ngalesikhathi sikhuluma usengabuza simnika amavesi futhi simchazele kabanzi ukuthi ishumi ayisakhishwa kodwa namhlanje sesilapha ekutheni umnikelo ke Yes.
Offering. Sikhuluma nge offering asikhulumi nge 10%.
Yes.
Ngoba mhlambe asiphinde futhi siba uchaze ukuthi uyini umehluko ku tithe ne offering. Yes.
Okay. Siyabonga. Lapha ya encwadini ka Malaki la saqala khona sesibahle u chapter 3 uma uqala ku verse 8 lapha safunda khona ukuthi kuthiwa lapho niyangiphanga ngokweshumi nangeminikelo lezinto zimbili so okweshumi kunendlela yokusebenza ngayo umnikelo unendlela osebenza ngayo sakuchaza ukuthi okweshumi ke right yani kuDeuteronomy 14 verse 22 uqhubeke nayo lapho uzothola okweshumi kwakhishwa kanjani kodwa ke manje sesisemnikelweni manje umnikelo wesihle ngoba okweshumi kwakucindezela abantu elithi iBhayibheli babefundiswa ukunikela abantu kodwa ke manje asisekhe kufundiseni ukunikela abantu manje sesisekuthena abantu bayakhipha njengoba beyaliwe yizo ukuthi fanele bakhiphe kanjani umehluko wokweshumi nomnikelo sokuthi okweshumi ukhipha 10% plus le 10% kungabe imali plus le 10% oyikhiphayo ayikhishwa ngumfazi ayikhishwa ingane ayikhishwa nayindodana ikhishwa ubaba ekhaya kuphela ene leyo 10% ikhishwa once a year ene leyo 10% leyo ikhipha once a year it's not money but kuba yitshalo ne fuyo wakhipha imali sonecala ngoba ababekade benendlela ekude ukuthi bangayiqhuba lezinto baye khona kwakufuneka ukuthi bathengise lezinto bathathe basonge imali ngesandla bafike la bese bathenga lokho okufunekayo ngoba imali ayifuneki bese kusebenza lokho okufunekayo ke so umehluko nje ulapha esekutheni izishume futhi zayiforce abantu ukuthi ufuna bayikhiphe ngenkani kodwa umnikela uforce umuntu.
Wow. Njobe shilo umfundisi ukuthi ake khumuthi esimvalela ngaphandle ifo sasenombuzo usafuna ukuthi
uchazeleke.
Yebo, ungayithumela your WhatsApp ku 0826572729. Ungaphinde futhi ushayile nocingo ku 0123341322 noma SMS ku 37871. Namhlanje ke uma siqhubeka ngale ndaba sithatha kuphi mfundisi? But before siqhubeka ngicela ukuthi nje sithathe encane break and then bese siyabuya siyayi unpack.
Amen.
Get your daily bread but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
We understand that as a young person, you face many challenges that threaten both your safety and mental well-being. And in this fast-moving world, you don't always have someone to talk to. That's why I Am Youth has joined hands with Child Protection Hotline to give reliable and accessible counseling to young people. So send a WhatsApp text, SMS, or call the number 076-037-6345 to get help today. We believe that you are worth it.
Join Sibongile Mofokeng Wednesdays at 9 a.m. on Just For You when she inspires people from all walks of life on Radio Pulpit 657 a.m.
Phila impilo yakho nathi. Ngena ku radiopulpit.co.za. Umngani wakho imihla ngemihla.
At Radio Pulpit, we are dedicated to delivering content that inspires and uplifts, guided by faith and truth. Our commitment is to provide quality programming for our community. We are here to serve with content that speaks to the heart, sharing messages of hope and love every day. If you believe we haven't followed the broadcasting code, you can contact the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Visit www.bccsa.co.za or call 011-326-3130 for more information. Thank you for listening to Radio Pulpit, your trusted voice in faith and community.
Sisaqhubeka bazalwane sibuka la imfundiso noma ngathi powerful teaching okuthi abaningi bethu have questions about ukuthi what's the real difference between a tithe kanye ne offering. Ngiyajabula ngoba umfundisi uyiphendulile and then wayibeka ngendlela ukuthi you know it's straight nje straight ayifuni rule abazalwane. So ngempela we are blessed ukuthi umfundisi as join na kulolu suku and then uzosiza ukuthi si understand lokho from a biblical perspective. Mhlawumbe umfundisi before uzoyindlala kabanzi iphi imisconception ekhona ngendaba ye offering okuthi ungathanda ukuthi uyilungise kwamanje.
Ya la ku offering ngicabanga ukuthi ufuna ngiqonda lesi kahle nje abazalwane ukubaqondisa lapha ekutheni abanye bathatha ukuthi njoba iBhayibheli likhuluma ukuthi sesibahle umuntu linikela ngendlela athanda ngayo bese babona kuyafanana kanti ukunikela uma uzonikela kancane liyachaza lapho ukuthi uvuna kancane and okunye kukhona lo mnikelo othuma mawukhipha ungezwa nje nokuthi ukhiphile.
Yeah.
And uNkulunkulu lo mnikelo loyo akawumukeli. Yingakho sizofunda lapha Genesis chapter 4, siqale ukufunda kuverse 3 engicabanga ukuthi singavele siyithathe lapho sesibahle sizokwazi ukuthi sichaze kahle. Kunomehluko omkhulu ku 10% naku free will offering. Ake sibuke ke la ukuthi kuthiwani. Ngizocela u Thomasa funda lapho ke ivulekile le mic.
Yep, khuluma ngizo. Sanibonani. Ngicela usondele futhi kuyo. Oh, okay. Khuluma.
Sanibonani.
Iphi. Okay. Yeah, ungaqhubeka.
sizofunda ku Genesis chapter 4 verse 3.
Awuzwakali angazi why. Unga ngicela uye ngale. Sibona ukuthi kunala singathola khona ivoice yakho. Ya sisi ungalungisa nawe iBhayibheli yakho lapha ekhaya mzalwane sifunda ku Genesis 4.
Ungenile.
Genesis 4 verse 3 ngithi mfundisi.
Yes.
Ya. Ngicela uthathe naku naku lokho okufakwa ku mic lokho ispongeless. Yebo kufake lapho. Fake lapho. Ya uzosifundela izwi Genesis 4 ya verse 3. Okay.
So we are reading from Genesis chapter 4, verse 3 until 5.
Yeah.
And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. But he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry, and his countenance fell.
Siyabonga. La kuchazwa ngoAbela benoCain. Njengoba bagcina babulalene nje ngendaba ukuthi kwabonakala ngathi sekuthandwa omunye omnyakathandwa. La sithola ukuthi ke uCain wakhe umuhle kuNkulunkulu kwase kuthi uAbela wakhipha ongasimuhle no owakhipha umnikelo o right uAbela uCain wakhipha ongasi right so yingako ke manje ke uCain wayese eba nenzondo waze wambulala uAbela ngenxa ngoba uNkulunkulu wanaka umnikelo kaAbela wangawunako kaCain so ke la yini unganakwa na yikuthi lo ukhiphe umnikelo ongasi right omncane kakhulu wakhipha into angaziwanga nokuthi ukhipheni mayikhipha lo mnikelo so yingakho angazange amukeleke uNkulunkulu okushuthi ngomnikelo kuyenze ukuthi uyanikela ungamukeleke ngoba awukhiphi into ozothi mawuyikhiphile nawe uzwe ubona ukuthi ngikhiphile ukhipha nje into ukuthi nje mina nginemali eningi uyakhipha uyalahlela nje akukhishwa kanjalo uma unikela so mawukhipha unikela ufuna unikele ngento ozoyizwa na ukuthi cha ngikhiphile ene noNkulunkulu uyathokoza ngalokho abanye baze bakhiphe nokungaphezulu kwamandla abanye baze bakhiphe nama 100% wabo ubese kumenza ukuthi uNkulunkulu athokoze kakhulu lokho okukuthi umnikelo uyakhishwa bakwethu uma ungakhipha umnikelo kuzaba nenkinga sizoqhubeka sifunde lapha kuba nenkinga khona ungathi ngafunda last week kodwa sawuphinde siphinde futhi angazi sesibahle ngingaqhubeka ngeyigripture na
yep yebo mfundisi ungaqhubeka
asale siqhubeka ke asisami manje uma siya lapha encwadini yamaKorinte ke awesibili siqala ukufunda kuverse 12 ngoba safunda last emavesini angenhla lapho kukhunywa amagama okuthi khona uma sinikela akufuneki kube ngokucindezeleka weqala verse 1 wehle nayo ngokuthi manje isikhathi sesishayile mina sengiqala nje phakathi awunikeli ucindezeleka ukhiphe ngenkani uncengwa futhi mawunikela unikela ngendlela othanda ngayo kodwa kungabi lento yenziwa uCain unikele kodwa ngendlela othanda ngayo lendlela engenza ukuthi wena unencindezi yokunikela uma sifunda ke lapha ku 12 ke kufundeka kanje ngoba maybe abaningi iEnglish bangayizwa yini kufundeka kanje uvulile sisi
yes.
Mina ke ngifunde ngesiZulu ngokuba ukukhonza ngale nkonzo akuqedi kuphela ukuswela kwabangcwele
yeah
bese ithi ke kepha futhi kuvamise kakhulu ukumbonga uNkulunkulu ngabaningi okushuthi ukukhonza ngale nkonzo aqedukuswela kuphela
yeah
kuya kuphinde kuvamise nokubonga uNkulunkulu. Oh, okay. Siyathola ukuthi oh kanile nkonzo iyaqeda ukuswela. Abanye abantu baswele nje kanje sesibahle, inkinga ukuthi abanikeli. Kanti mawunikela kuyaphela nokuswela ngoba uyanikela. Manje ke abanye ke banalokuthi mina vele ngeshumi ingani yiko kwa kwenza ukuthi kuphela wa thola ukungasweli ngento erongodo. Ngoba sesibahle ngingikhuluma nangendaba yokuphila. Yebo noma ugula ungaya noma kuphi koma wish doctor ezangomeni ufike uphile. Awukwazi ukubonga uNkulunkulu ngalento ngoba uphiliswe ngomunye umoya wasolwandle waphansi. Yingaka sithi nezangomeni nasenyangeni. Thina siphila ngodokotela siphinde siphile ngokuthandazelwa. So ke nalake sesibahle kunjalo ukuthi inhlahla uyithole ngalento wena oyibona ikusiza kodwa ngasindlela uNkulunkulu lasho ngaye hayi akusi right lokho kufanele ukuthi usizakale ngoba kadunikela ngesihle umnikelo free will offering uyasiza awuqeda ukuswela kuphela kodwa nokumbonga uNkulunkulu.
Before qhubeka mfundisi sinombuzo lana ne.
Yes.
Uthi sisibahle I'm back again uthi ngicela umfundisi angichazele ngomalakhi 3:7.
Okay, asibuyele kuMalakhi sesibahle. Ngicanda singajahi uyabona. Ngoba ukushiya abantu benembuzo ngeke kusize ngoba sizele bona. uMalakhi simchazile kaningi. Ngaqala kuwo mangiqala ngqala ukuthi uMalakhi uthi niyangiphanga ngokweshumi nangeminikelo. Noma nje ngiphinde ngachaza futhi. Ngathi ke lokho kweshumi okukhunywa uMalakhi kwakukhunywa nezazimthetho nababhali nabafarisi. Uma ufuna ukuzwa lokho hamba encwadini kaMateyu 23 uqala ukufunda evesini ka-23. Uzothothi lokho kweshumi uJesu wakhala nangako ekhala ngababhali nabafarisi nezazimthetho ngoba kwakuyinto ekhishwa yibo. Hayi umKristu. Just that's why uJesu himself akakaza kubhadala okweshumi. Yingako uma ungathola ngisho abapostoli themselves akekho wakhipha okweshumi, akekho wakwamukela okweshumi ngoba okweshumi kwakuyinto yomthetho, kwakuyinto yendawo ukuthi kunendawo eyodwa yayikhethiwe nihambe niye kuyo niyodla lezi shumi zidliwa yini leshumi nini nifika nazo niphuze nanotshwala ngalelo langa. So ngiyayiphinda le ukuchazela lobuzayo ngoba ngitakusiza ukuthi sibashiye. So okweshumi akusakhishwa ke manje, othi kuyakhishwa manje ufuna vula iscripture sokuthi naku la kwakhishwa khona akukho ngeke uze ukuthole sesibahle. Right, sesiyandlula sisemnikelweni manje. Lo mnikelo okukhulunywa ngawo lapha kuMalakhi ke kushiwo lento esikuyo manje. Umnikelo wesihle awukazi uphele wona, waqhubeka kuhamba neshumi wendlula usakhishwa namanje umnikelo awukaze wona uphele. So ke lo Malakhi chapter 3 wawuphethe izinto ezimbili ka okweshumi nokomnikelo kwalahleka ke lokho kweshumi kwasala umnikelo wodwa. Phendula usisi obuzayo.
Okay, ngiyathemba ukuthi ke uphendulekile mama o baba akashonge igama la ukuthi ungubani.
Okay.
Okay, okay, gonna voice note lana ake simlalele. Hey, singenza iphutha ukuthi singalalela ukhali mambo.
Hayi.
Hayi ngeke. Asimuzwe la ukuthi uthini.
Asibingelela nkosazana, sibingelana kubo bonke abalaleli be Radio Pulpit umsakazo wethu indzaba lethi thokothisako. Indzaba ivakala kamnanzi mfundisi na nkosazana. Indzaba ayikho eBhayibhelini, ayikho kuNkulunkulu. Ayikho sizweni sikaNkulunkulu. Indaba ifike imali lapha enkonzweni. Lapha ukhipha khona iminikelo, lapha ukhipha ngomfundisi webandla. Uyazifuna lezi shume lezi. Hayi uyiwona umfundisi, abafundisi abafundisi abaningi bafuna lezi shume lezi. Ngoba lezi shume lezi izona lezi zenza impilo kamfundisi ihlaliseke. Manje ubona umamani bebaningi kanjena bafuna zona lezi shume lezi abefundisi. Bafuna ukuphila impilo le ntofontofo. Manje uma ungakhiphi izishume, umfundisi akayinaki indaba yakho. Noma se uvelelwa inkinga umfundisi kangene endabeni yakho. Manje ke kwezi suku nizamanye ugcwele isizwe lesingasebenzi singanamali. Manje ukuze abantu babe kahle 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 kufuna bajoin ama funeral. Ukuze kungabe nankinga lapha noma umuntu uvelelwa inkinga kunankinga ifuna lezo sebenza konke. Manje ke abefundisi Ika kuli yoningcwadi le kamfundisi Mavuso le yamaHebheru ayicace kahle ngoba ayikubeki kahle ukuthi zishume zivaliwe ayizibeki kahle lokho mara incwadi kaMalaki seyina ina 2425 eminyaka solo imisiwe ngoba uMalaki waprofeta kusele 400 eminyaka ukuthi uJesu azwazalwe manje uyayibona manje le ibulale sayisizwe ngomfundisi lapha enkonzweni abantu mfundisi into ezolungisa kahle kufuna abantu baqhubeke bakhiphe kanimama ukuzaza
kalimambo yebo bakhiphe bakhiphe umnikelo wesihle
yes
ukalimambo uthi hayi bazolwa nathi phela bafundisi hey hey ngokweshumi
ah shame ya lapha kukhanimambo Nedi ungazuthi kukhona ungaunderstand kahle yike ngakho ngifuna ukumthola la isidudu ungelila sokwazi ukuthi singasekho la umoyeni ngihlale naye phansi ngimchazele kahle ngoba angeke sikhiphe into engasakhishwa ngoba okweshumi ngishilo ukuthi kunomthetho ukukhishwa kanjani hayi lento yabafundisi abakhiphisa umuntu okweshumi imandle ene bakhiphise umuntu okweshumi imali ene bakhiphe okweshumi bakhiphela bakhiphisa abafelokazi bakhiphisa amantombazane bakhiphise neinsizwa ezinganamzi la kwakhipha indoda kuphela manje ngiyamfuna uKhanimambo ezela ngizomchazela kahle angeke sikhiphe sijabulise umuntu lento le into yabafundisi ngoba becindezela abantu ukuthi okweshumi icindezela ngenkani kanomnikelo unikela ngendlela othanda ngayo angeke sikuvume ukuthi sikhiphe into uNkulunkulu angayifuni ngiyabonga
amen ayisekho eminye imibuzo mfundisi mhlambe singaqhubeka ke
asiqhubeke siye lapha ku First Corinthians chapter 9 futhi siqale evesini lika 7 angazi ungafuzi ndaweni ntombi lapho sikwazi ukuthi bezwe bonke funda nale English yakho manje abanye bezwe yona
First Corinthians chapter 9 verse 7
mm-hmm.
Whoever goes to war at his own expense, who plants a vineyard and does not eat of its fruit, or who tends a flock and does not drink of the milk of the flock. Do I say these things as a mere man, or does not the law say the same also? Verse 9. For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox while it trends out the grain. Is it oxen God is concerned about? Until?
13.
Or does he say it altogether for our sake? For our sake, no doubt, this is written that he who plows should plow in hope, and he who threshes in hope should be partaker of his hope.
Okay, asime lapho. Sesibahle, ngifuna ukusiza nje mina bazalwane nabafundisi la. Asisho ukuthi abafundisi kufuna bangasizwa ngalutho, ngasho ngathi umfundisi ongasebenzi khona abahleli full time angithi.
Yep.
Vele bangama full time preachers and teachers.
Mm.
Abasebenzi ndawo kufanele ukuthi kube khona banikezwe khona kodwa hayi ngokucindezelwa futhi banikezwe umnikelo hayo kweshumi ene lapho akukhulunywa sesibahle ngomfundisi kuphela kune 5/4 ministry lapha encwadini yabasefesu chapter 4 verse 11 kukhona abashumayeli abafundisi abavangeli abaprofeti yonke lento bonke labantu bayizisebenzi and unfortunately emasontweni liownwa ngumuntu oyi-1 abe ngumnikazi walo bakhothe indaba kaMoses kanti cho asisekho lapho ibandla likaJesu lineyisebenzi lezi engizibalayo zonke leyisebenzi ufuna zikwazi ukuthi zisebenzise le mali okunikelwa ngayo hayo kweshumi zonke lezi sebenzi hayi ukuthi kube nendodla ethile e-owner isonto imali zize kuyo noma seyinemali. No, le mali mayikhishwa iyayisiza isebenzi iphinde isize nabampofu iphinde isize nabafelokazi. Akusiyo imali yomfundisi lena.
Yeah.
Manje it's wrong. Abanye babukhotha le ndaba uma singafunda lapha encwadini ya Yezenzo chapter 4 lapho kuthiwa khona uJosepha wamikisa imali enyaweni zabapostoli. Thatha legama enyaweni zabapostoli, hayi enyaweni zompostoli. Ngoba namhla kunebandla onwa nje ngumpostoli netingelakhe. Lazaya enyaweni zabapostoli babe bangakhlaba apostoli. Lomnikelo uya enyaweni zabo. Babenzani ngalomnikelo? Lomnikelo wawuzela ukuthi kufuna bese kondliwa ngawo abampofu, awudliwa ngabapostoli. Kodwa kondliwa abampofu kubukwa ukweswela kwabazalwane enkonzweni. Akudliwa ngumfundisi umnikazi wesonto. So into esilwa nayo la ukuthi umnikelo usebenza ukuthi kuniyo zumfundisi kuphela. That one is wrong. We are fighting against that one. Ngoba umnikelo ufuna kusize wonke umuntu okhona ebandleni. Uma sihlushweni ke sesibahle. One of the days sesibahle. Sizokhuluma ngebandla ukuthi kanti yini le bandla le nto? Yini le nto esikhuluma ngayo? Ngoba people that doesn't know what is the church. Kuqhamuka indoda nje lapha ibeka itende seyibandla. Kuqhamuka enye lapha nayo ibeka itende seyibandla. Kuqhamukenye kufuneka ibandla lingabizwa nolungeli kaJesu ngelayo nayo seyibandla. No, no, it's not that. Sizokhuluma ngalento. Yeah. What is the church? Sizokwazi ukubona lapha kuyichurch liholwa ngabantu abanjani, kuba ngobani, ama qualifications abo okuhola banawo indaba abahola, kwenziwa njani? Ebandleni lenkosi sizokhuluma ngaloko yila kuyavela khona yonke lemfeketho eyenzekayo lemfishimfishe enziwa abafundisi bamasonto la. So ke sesibahle into esifuna ukuthi sichaze kahle la umnikelo uyakhishwa kodwa usebenziswa yibo bonke abahluphekayo abafelokazi isebenzi zebandla zonke as a whole ngoba into esehlupha la kuba nomfundisi ame yena yedwa akanamprofeti akanamshumayeli akanamvangeli nedi nguye nje umile nje nedi yena yedwa
akanamholi
umholi nguye futhi ngoba umfundisi kufuna kube khona nomunye ongumholi la kube khona umfundisi la kube khona umprofeti la kube khona umvangeli la ebandleni lika Jesu eliyi 1
yebo
hayi lapha kunomprostoli lapha kunomprofeti lapha kunomfundisi lapha kunomvangela ihambi kanjalo laba bantu basebenza together ebandleni elilodwa bonke laba bantu kusimoshile ukuthi kube nendoda evela yona yodwa imesontweni layo kwaziwa yona nje ithi mayifika kuthiwa hayi wafika ke manje sengiyesukuma nonke. No, that one is wrong. Sizoyilungisa mase sikhuluma ngebandla kodwa okay asikho asikho ngithi lapho nethi nje kuvuka amabhande kahle hle silapha eminikelweni so ke umnikelo sesibahle uyasiza isebenzi ngoba kuthiwa akekho phela owelusa izimvu angadlubisi lwazo mawulusa inkomo uyadla phela ubisi lwazo angithi angithi luse zona. That one we do understand it. Ngifuna ukuvala ukuthi bacabanga ukuthi mhlambe angazi ukuthi likhona le vesi lithi isebenzi ziyasizwa kodwa mina nginendlela ehlukile kule ndlela abona benza ngayo ngoba bona kubhekana nendoda yodwa lento le isiza ibandla as a whole.
As a whole.
Yes.
So umfundisi ya nanamhlanje kukhona nje okukhulu engikufundile siyabonga ngalobuhlakani uNkulunkulu akuphe kona ukuthi ke sifunde le ndaba yomnikelo kanye netithe ukuthi nje abantu bangadideki and nanokuthi abantu bangafili bad or bafile guilty ifuku kuyamisiwa laphayana kuthiwa khiphani okweshume and bazalwane ukunikela is not about the amount ne it's about in inhliziyo uNkulunkulu uthini uthi uthanda a cheerful giver and through giving we partner with him kuphi in purpose. Mfundisi asivale kulo 2 minutes or so.
Ah shit. Asivale ngana ndivese. Funda yeah. Izaka.
Proverbs 19:17.
Yes.
Yes.
Proverbs 19:17. He who has pity on the poor lends to the Lord, and he will pay back what he has given.
Okay. Lona osiza laba bahluphekile osiza bampofu uboleka uNkulunkulu and uNkulunkulu uzombuyisela njengoba ukuya ngokuthi nje umboleke okungakanani uNkulunkulu akubuyise lokho sekuphindiwe sesibahle ubo wazini ukuthi kuba ngumashonisa ushonisa abantu banike imali ibuye nenzalo kuyisono kuyisono lokho kodwa uma uboleka umuntu imali umboleka fune ibuye ungayizalisi kodwa ngifuna ukukutshela nakho uma upha ompofu uboleka uJehova umuntu obolekwayo uJehova kuphela hayi umuntu hayi angazi sesibahluza izwa yini umuntu umzalwana kabolekwa imali uyampha imali uma ke umbolekile kufuneka ibuye injalo ungafaka inzalo uNkulunkulu kuphela othi uma umboleka abuyise inzalo umboleka kanjani umboleka ngokuthi usiza abampofu uma ungafunda ku 28 uzoyithola le ndaba ukuthi ngalesikhathi leli usiza abampofu uboleka uJehova and le mali uzayibuyisa seyizele kuwe umnikelo loyo akusikho kweshumi umnikelo thina sisiza abampofu ngokunikela asisiza umfundisi onemali ngiyalwa lapho sesibahle hayi umfundisi onemali enayo yonke into kuthathwa imali kunika yena no asikwenzi lokho sibole kuJehova ngokunika abampofu ngiyabonga sesibahle
amen utholakala kanjani mongekho la emoyeni
0799 008048.
Ngicela uyiphinde
0799 008048 48. Yes.
Ku social media ukhona?
No. Ngimfishane kakhulu. Nizoba khona kodwa. Nizoba khona ngoba nalapha ku Facebook bengekho ngifakwe nguwe. So nalapho ngizawungena.
Hey siyabonga kakhulu bazalwane ngibonge ukuthi ungenile sajula ngezwe sisonke ngithi may the words stories and songs zanamuhla zihlale nje enhlizweni yakho through the week until sizohlangana futhi next week Sunday ngaso lesisikhathi 2 PM until 5 uPastor Ray Lekgodi uyeza uzoqhubeka nawe kuzokuyoshaya u7 ube nje neviki elihle iviki futhi elibusekile.
From your ear to your heart to your mouth to your feet, join this life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.